Here we go again. Jasmine, you have a family.
Solid Bridge Music.
Nakusihi Maulana, nitoe katika hali tatanishi. Yani nae akilakin, azin, amin. Nae akilakin, azin, amin. Ni wazi, Jasmine. Unaye, nami ni naye. Nifanye nini baba, sema nitafuata. Sema sasa. Nae akilakin, azin, amin. Wasema to do. Lazima ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Doa yako muhimu, penzi lako manufa. Kumini wazimu, kipisa changu sifura. Tumejaribu lakini, azin, amin. Tumejaribu lakini, azin, amin. Vizingiti, vimezidi. Mwishowe, inabidi. Penzi hili mwiko baba, halina mana hata. Sema sasa, ninae akilakini. Wasema to do, 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 si lazima. Ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Ninae akilakin, wasema to do. Lazima ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Ninae akilakin, azin, amin. Wasema to do, 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 si lazima. Do, do, si lazima. Ninae akilakin, azin, Jasmine. Wasema to do,